we are down in Nauo, Nakamo Naji, Nauo, Venu Naji, Nauo, Monchoka, Ukujo Banjaba, Gilto to Kuskize, we are down in Nauo, Nakamo Naji, Nauo, Nakamo Naji, Nauo, Venu Naji, Nauo, Monchoka, or to Kuskize, Square of Waganis, we are down in Nauo, Nakamo Naji, Nauo, Nakamo Naji, Nauo, Venu Naji, Nauo, Monchoka, or to Kuskize, Square of Waganis. Where down in our Nakama unaji na uo Venye unaji na uo Monchoka Usikuwe na uaganizo Uwe aliniambia ika na hilo staka na amani Ati, ati tutajua, tutajua sijui Ati kwanza ndao, ndao, ndao yangu Wataipiga moshe Uwe kwanza hata unana uwe na stay wapi wewe Ika na hilo mina stay kila mahali We are down in Nauo Nakama unaji Nauo Venye unaji Nauo Monchoka Ukujo banje hapa kwa ghetto tukusikize We are down in Nauo Nakama unaji Nauo Nakama unaji Nauo Venye unaji Nauo Monchoka O tukusikize Sikuwe na uaganiz We are down in Nauo Nakama unaji Nauo Nakama unaji Nauo Venye unaji Nauo Monchoka O tukusikize Sikuwe na uaganiz Maku na dai maku ruenye Sio pia ulimonchoka hapo ndax Ulibambuliwa Zingu hapa alithigitha ukamonchoka Bacha kukuwa maria nika umevalishwa bra Usikuwe na uaganizi